This is your girl, Lovasi.
Ulimulimu focus na we nana akuna. Uniswale lele iske wanisia. Ndu iske wanisia. Ndu iske wanisia. Wow, hey. Mufa kusina we nana akuna. Uniswale lele iske wanisia. Ah, iske wanisia. No, iske wanisia. Can you take this little hand of yours? Can you show me eternity? True love, can you show me what it's meant to be? I just want to be close to you. Is this true? Is this really, really love? It's good when you see. Oh, 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 it's good when you see. Limu fokusi na we nana akuna. Wale lele iske wanisia. Ndu iske wanisia. Ndu iske wanisia. Oh, hey. I just want to be close to you. Every day, every time I want to be with you. Oh, oh, oh. Take me to that place. Wanna see your face. Mulimu kiwe na fela. Kiwe na fela. Mulimu fokusi na we nana akuna. Uniswale lele iske wanisia. No, iske wanisia. Oh, hey. Mulimu fokusi na we nana akuna. Uniswale lele iske wanisia. Oh, iske wanisia. No, iske wanisia. Kiwena fela fela fela. Kiwena fela. Bobo kiwena fela mulimu. Kiwena fela. Kiwena fela.
Fiela.